baba, sobe ya thoka wiparu. Nyandaruga kele, ikona.
Mtum vima mkoko boje boje bade kumwananza mde mtoto wanaka nakata unakatuba. Aani, tunawakilisha, tuko nyumbani leo la Mandy Records. Na producer, Jose Touch. Tunaongelea bwana, jinyako, yani shida, zinatutesa
kwa Mandy Records.
Nashite jijile jabobino, nyandaso bone jile nianja. Ulumulela na kwili lwalo majukumu, baba seba na lilongo na meje. Ulunalo la mayu na china kinu, shita na chona kechilo mkezeka. Nyandaso wina kweta make mayu, mwana wasukuma na kumpelela. Kila kwene ukona liyelela, banu mamune nebali nikomela. Shita jani na chichale halinani, uyogi kato ile kunikunana.
Ayunani ulumama na kuchale shita jane, nyandaso wina.
Tamaki mayo, mwana wasukuma na kupelela. Kila pene ukona liyelela, banu mamune nebali nikomela. Shida jani na chichale halinani, uyoke kato ile kunikunana.
Iwa kwa sanja kulone, mutahene, yansu na yele. Ama nuwebe kulone shige joli jibona. Kila kushikole kwaya kwaya, nunene kechumule kwaela nunene kiko. Soko wana na humori wahage kina linalaha. Shida ni zile zile, hatu kwa kajiri, ana shida zile zile. Domana wukunda mungine kajia na lala taporingi. Shida ni zile zile zichagui, masikini, wala tajiri. Tondo baba, joke, weka, sobea toloka wiporu.
Yimane, producer Jose Touch, ndani ya Ramadi Records. Ukona bicho viwili, kama milioni mbili, tunawasha moto. Hapa kele memulio, hapa tuko memulio. Chirika masebene, chirika masebene. Chirika, chirika, chirika. Mama, mama ye, mama ye, mama ye. Kula mama, mama ye, mama ye, mama ye. Sukuma, wow.
Nanda subi, zokonga ndeba wile,
Kijana mkongo, wana wanakatuba, huko na nyanda asobe. Leo tunawakilisha, maono ya kijita, maono ya kisukuma. Wapi sasa? Wapi DJ wangu? Anaitwa Buti. Anaitwa Buti, Dani anamgula. Sikiliza salamu zako, kutoka kwa nyanda asobe, DJ Buti. Pande za anamgula hapo, endelea kusambaza kwa za nyanda asobe.
Shakira ho, yala kila kano mami, mi anya mi no kato.
kukala kwa hii tale. Baba nale hakeke, nonga mbele bari kwa kwa mizemero. Akinyo tereka kwa hake, nonga mbele kwa kwa mizemero. Usangali kuma kama omo no miwa. Ule hale baba shimpa. Dania msale hende. Bopi keche chana.
Kere.